koze bulungi mwebale okumanya naye byamunjogerako ebyojyoceke muyise we mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye byamunjogerako ebyojyoceke muyise we mbasuubira ekyo kibi
waliwo abammanyi okukira newe nemmanyi kyekibammanyiza buliwe bandabiddeku abammanyi okukira newe nemmanyi bo kyekibammanyiza buliwe bandabiddeku babisombojja ng'ayagala okwenda kuku awo we bava emitwe ne gibabakuka gyomusika wa musajja waffe wabulirawa nange ne mbaddamu mbayita abantu b'ekinywi ngonaabatonyedde mu bisogo na byangalo n'abakyala b'olina akatiirugana bugana mukomootaluwa nnusu ne zikuyitaba ye ngalo akitufune ali mu maali y'omufu simanyi baabagamba nti ndi ku mugano mulyoke mufuula obugera abajejembuka eyo ejjalye mu bagisa ebigambo by'obutwa bwebisanga atamanyi vuma abayita balalu ekinnewunyisa enkwe z'abafumba byakulya nti endowooza ng'ezo olusi zibeera n'embabu omuntu w'omuwebbeetu neriyitirira awo wayimu okuba ejjagalirangako be bakwasi b'ensawo olumu abatusalirawo ne babeera ng'abajjwa ku bibamba by'awaka basimba n'amakulimu ebyo by'otekyenkanya agakuloobera oluusi okuyitimuka batubalirira ensimbi zekyuba tulina nga n'abaweddemu babaawula kubafunye gundi kikyalagolo bakubaganya obubanjiggwe bukyotandika kwetunda wazimba kalina mukeera mu ludda okuba amakene bukene eyo sikula bikolwa muli mu kubala bugina bakwagaza abaka abasajja n'otya n'okutya ne bannamandu bwe batyo babakuteekako ne weebuuza muli nti obaobaganzikawuwe batuukala akatiraga obugiga obuba bubize
abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye byamunjogerako ebyojyoceke muyise we mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye byamunjogerako ebyojyoceke muyise we mbasuubira ekyo kibi
newunya abamanyizi banenge gye bajjamu negootalinaakumbooza akwesomerako akuwakaanira ssebo n'asimba n'omutwe nga wakumanya ennyo okukira ne ku bazadde bu bakibasukkako olumu bakussa n'owuwo ng'olitafuddeeyo nti amukola biki babakansira minyanga ate n'ebivumakami oba nayiyizanga gundi gwe kikulumirawa ne benkola nabeeriyo olwe bandumirako ne batuuka okunkwata mukerevu sibensirubako ento bannafuuka waggulu wabula olummanyimmanyi eriyo olwe luyitirira beekolobongojjera ku mbizzi banoonya misuwa kuzange zentetenkanya nnyini ngobangabirako manya atamulabani kakigwafukamiza gyobanna bijja kundagukeera gye basamirira nga neyali muganzi waakutambulirako mu sekandi yandeka kakyali kunnakijoba okyenatuuka katemba nkwagaza biki siyinza kuddira binyebwa kubirira kutwada
abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye byamunjogerako ebyojyoceke muyise we mbasuubira ekyo kibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya naye byamunjogerako ebyojyoceke muyise we mbasuubira ekyo kibi
ekiyitirira oba oli ku ebyo ssebo tulamusangako bano baasikyafuddeko enkola by'enjagala zaakunywa nga gy'obeera nti bwali obasaabululu batwerimbikako nnyo ebyo gye tukumukera waakiri bwabula bwakuyita akweyisa muko ne mu mawulire olumu batuwandiikako oba musango gw'abakuŋŋaanya abatabulanyi nange sibeegobyekeera njagala mummanyi na yate wali wokunfure kitagasa nebigambe ebikongere mugenda munsoma muipanga lwa kubolu simba sinikira siri kumaru jinze kwe mwesi simpako murioke mumpenyo kubata bulira amalwa pekina singa kawa tenja kutabuka kare mirembe givu na mayume mufuruka
abange mukoze bulungi mwebale okumanya na yebya munjo gara kebijwecheke muise we mbasubire echo chibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya na yebya munjo gara kebijwecheke muise we mbasubire echo chibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya na yebya munjo gara kebijwecheke muise we mbasubire echo chibi abange mukoze bulungi mwebale okumanya.
www.mp3ugandanmusic.com